subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax isniin ah bisha May waa 9 sanadka 2022 waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo bugga v o a somali.com. waxaad kale ood naga maqli kartaan efemyada magaalooyinka ku yaalla geeska Afrika qaarkood. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka idinkuga hayno waxaa ka mid ah Soomaaliya abaalmarino lagu guddoonsiiyey dalka Australia kadib markii la xaqiijiyey doorka waxtarka leh ee ay bulshada uga jiraan.
abaalmarintan waxaa ka soo qayb galay dad kala duwan oo isugu jira siyaasiyiin ay ka mid yihiin hadda Labourka oo kale ninka u tartamaya treasurer Jim Shalmer, waxaa kaloo ka soo qayb galay aqalka sare ee Australia lacagbixiyaha gobolka Queensland, waxaa ka soo qayb galay booliista qaybaheeda kala duwan. run ahaantii ma aanan filaynin intaas oo ruux ah oo Soomaali la aqoonsan doona, laakiin hadda inta la aqoonsaday waan gaaraynaa ilaa 10 ruux.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan hoos u dhac ballaaran oo laga soo sheegayo dugsiyada waxbarashada ee gobolka waqooyi bari ee Kenya oo ay Soomaalidu ku dhaqan tahay, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaalida ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 6 qof laga cabsi qabo inay ku dhinteen duqeyn cirka ah oo ciidanka Ruushka shalay ay u geysteen iskuul ku yaalla bariga Ukraine. guddoomiyaha gobolka Luhansk Serhii Gaidar ayaa sheegay in iskuulka uu ku yaalla deegaanka Bilohorivka uu gabaad u ahaa dad gaaraya ilaa 90 ruux. guddoomiyaha ayaa sheegay in madaafiic ku dhacday iskuulka ay sababeen dab xoog leh. 72 ruux ayuu sheegay in laga soo badbaadiyey, halka inta kale laga cabsi qabo in halkaasi ay ku dhinteen. dhinaca kale, madaxweyne Vladimir Putin ayaa maanta hogaamin doona dabaaldeg ay dowladdiisa u dhigi doonto xuska maalinta ay isbahaysigii Soofiyeedka ay ka guuleysteen naaziyiintii Jarmalka ee dagaalkii labaad ee dunida. xuskan ayuu Putin kaga hadli doonaa dagaalka uu ku wado ama uu hadda ciidankiisa ay ka wadaan dalka Ukraine. shacabka waddanka Filibiin ayaa Saaka u dareeray goobaha codbixinta doorasho madaxtinimo oo ay dadku aad ugu kala qaybsan yihiin, lagana yaabo in ay ka soo baxdo natiijo yaab leh. doorashadan ayaa laga yaabaa inuu ku guuleysto mid ka mid ah qoyska madaxweynihii kaligii taliska ahaa ee Filibiin, Ferdinand Marcos, kaas oo waddankaasi soo xukumay in ka badan 20 sano. Marcos ayaa xukunka looga tuuray kacdoon shacab muddo hadda laga joogo 6-30 sano. Ferdinand Marcos Jr. oo hadda ah mudane ka tirsan baarlamaanka ayaa doorashada maanta kula tartamaya madaxweyne ku-xigeenka Filibiin, haweeneyda la yidhaahdo Leni Robredo. Marcos oo ah hadda 46 jir ayaanan soo bandhigin siyaasad cad oo uu dalka ku maamuli doono, balse waxaa la filayaa in uu qaadi doono dariiqa madaxweynaha xilka kasii degaya Rodrigo Duterte oo uu ka heysto taageero buuxda. laakiin Robredo oo 72 jir ah ayaa ballan qaaday in ay wax ka bedeli doonto oo ay horumarin doonto dhinacyada waxbarashada, fayaqabka, iyo weliba in ay la dagaalami doonto faqriga. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha nooga haray idaacaddeena Saaka. warkii caalamka ayaa dhegeysateen, halka aad nagala socotaana waa v o a. aan ku bilowna ee hoos u dhac ballaaran ayaa laga soo sheegayaa dhinaca waxbarashada guud ahaan gobolka waqooyi bari ee Kenya, waxaana haatan soo ifbaxaysa in kumanaan arday ah aysan dib sanadkan ugu laaban dugsiyada iyadoo ay jiraan burbur iyo miisaaniyad yari soo wajahday iskuullada gobolka waqooyi bari ee Kenya oo ay Soomaaliduna ku badan tahay halkaas. wariyaha v o e ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
dilal dhac iyo boob iyo weliba burburin fara badan oo lagu sameeyey iskuullo fara badan oo dhaca gobollada waqooyiga dalkani Kenya waxay sababtay in macalimiin fara badan ay ka qaxaan tuulooyinka hoos dhaca gobollada waqooyiga ee dalkani Kenya. Goobaha waxbarashada ayaa waxay ahaayeen kuwa argagax fara badan ay kooxda Al-Shabaab xilliyo kala duwan gelinaysay, balse waxaa soo ifbaxaya in mas-uuliyiinta gobollada waqooyiga laga soo doortay qudhigoodu ay iska iloobeen inay kaalin ka geystaan kor u soo qaadida waxbarashada dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee gobollada waqooyiga, ayagoo had iyo jeer tacliinta marka la barbardhigo gobollada kale dalkani Kenya ay ka hooseeyaan. Waxaan si gaar ah u soo qaadan doonaa iskuulka Makoror Primary School oo ku yaala duleedka degmada Wajeer, waxaana dadka deegaankaasi ay ka warramayaan xaaladda adag ee iskuulkaasi.
Waxaa la yiraa Xaliima Cabey Makoror. Maanta waxaan dhex joognaa iskuulka Makoror Primary. Madaxda aan soo dooranay soo dad ilaahay ka cabsanaa ma aha. Meeshaanay dhabadaha dhigtaayeen, meeshaanay iskuulaha ugu dhacaa. War wax kale hadday ka fikiri waayeen oo Makoror inay fiiriyaan ay arki waayeen, ma ku fikiri waayeen biri meeshaay dhabada dhiganayeen inay maarta wax maalintooda ha noqoto ay u fiiriyaan? Ma noqon wayse. War caruurta aan dhalnay ubixi loo soo korayoon maarta wax ku qabsan lehen. Dartiinay u baabayeen maanta. Cunuga dhees ma leh, fees ma leh, galaaska ma leh. Kuwii dhalay mar hore noola dhisan waxay ka wada fuqeen maartay dareeshada iyo waxay ka wada fuqeen maartay guda ay ka wada fuqeen. Hataa ma laha irid la xiraa, hataa ma laha meeshan. Dhibaatada wax la soo koobi kara ma ah.
Hogaamiyaasha kala duwan ee iskuulkaasi caruurtooda ay dhiganayeen dhammaantood waxay farta ku fiiqayaan in adeeg bixin la'aan ay ka jirto, iyadoo halkaasi tiro ka badan 1500 oo arday shantii sare lasoo dhaafay aysan jirin wax iskuulkaasi lagu soo kordhiyey miis ama kursi, midna sida uu ku doodayo maamulaha dugsigaasi oo magaciisa ku bilaabayo.
Waxaa la yiraahdaa Daawud Shir Cabdiraxmaan, waxaan ahay maamulaha ama head teacher ama Makoror Primary. Waxa maanta maarti meediahan meeshaani horkeene waa culays iskuulka horumarkiisa iyo maarti structureskiisa iyo infrastructureskiisa dhanba ka jira. Iskuulka Makoror waa iskuul weyn oo maarti caruurta ay dhan tahay 1500 oo around 1500 ay dhihiin ilmaha kulli. Ilmihii ku jiri iyo wixii soo galay iyo iskuulka developmentiis oo galaasihii la dhisay cusbay ama desk ama wixii loo baahnay aaday u kala duwayeen. Waa ka hooseeyaan maas kaas loo baahayn. Iskuulka hadda desk wax ladha horta ma qaba. Waa naboon ilmaha dhulka ay fadhiyaan. Desk wax ladhaha ma jiraan. 120 desk ilaha bataala iskuulka dhanba. Anti hadda aan joogay 3 sano soo dhaafnay 4 sanoba iskuulkan wax desk ladhaha ama furniture oo sale hataa xabado maba jiraan. Waa iskuulaha kale la geynaa ama laga fikiraa. Galaasyaha wax lagu daro ma leh. Laba galaas oo kalaato waxa way gate hostis ee ku akhrisanayaan. Physical classes maba jiraan ba ayagana sida oo kalaato waay.
Maamulaha ayaa waxa uu sheegay in tiro fara badan oo caruur ay dugsigani doonayaan ay ku soo biiraan balse aysan u hayn adeega waxbarashada sida qolo loo kordhiyo iyo weliba kuraasta lagu fariisto. Inta badan culays fara badan uu ka haysto
bihii oo bihii culays lagu ceelashii shallow wells oo gacanta lagu qoday waa anagooda go'aan. Bihii maan walba la qodaa laakiin waa la gaari laayahay. Heer waxaan joognaa kolka biyaha almaarti kolaha barkood dhaca kula imaadeen oo kareeto maarta aan dirsanayn ama watabuus aan u yarinayno maarta looga imaada. Iskuulka fans ma qaba, dhul weyn waa qaba, ma fans garaysan. Laakiin maalin walba dagaal waxaan kula jirnaa dad landik iskuulka inay garaab garay raba ama xooga raba. Tiideeda annagana ku mashquulsan haddaan loo deerin yahayna dhibkaad lama qabteen. Markaan culays maarta aan culays ka dambeynaa jira iyadoo maarta wax kasta waxaanu culays oo sheegin dheslaanta, galaslaanta, biilaanta, waxaan kulli kamboonlaantaba ilmaha waxbarashadooda waxba ay u dhimaysaa. It always loss waxay hoos u dhigay ma school performance ka iskuulka hoos u dhigaysa.
Waalidiinta ayaa waxay ka warbixinayaan xaaladda adag ee haatan halkaasi ku haysato, waxayna eedda xilkaasi saarayaan mas-uuliyiinta lasoo doortay. Gobollada waqooyiga hoos u dhici ugu faraha badnaa waxa uu ka haystaa dhanka waxbarashada dugsiyada hoose oo abaabka caruurta inta badan ah mid si rasmi ah loo soo abaabin dhanka tacliinta gobollada kale dalkani Kenya marka la barbar dhigo culaysyada dhanka amni darrida gobolladan ka jiro isbeddelka bay-ada ku yimid abaaraha culus ee ku dhuftay iyo weliba colaadda inta badan gobolladani ka jirana waxay saldhig u ahayd xaaladaha adag ee waxbarasho la'aanta gobollada waqooyiga dalkani Kenya ka jiro.
aniga horta waxaan ku magacdeedayaa Sheekh Xuseen, iskuulka Mati Makoror Primaryana ah. Meeshaan dhibaato weyn baa nagu haysata, khaasatan Rashiid Qaasin iyo maaragtay Mastaqalosh xaggoodayna maa dhibaatadaas noogu haysataa. Iskuulkan atigoor ma dhex imaadin. Iskuulka galaasihii laga dhisay hay-adaha dankoor u dhiseen waa ka duqoobeen galaasihii. Uurkooda haddaa la gala waa wada fufuqeen, ilmihii meel ay fadhiistaan ma laha. Alxamdulilaahi waa iska cara way maaragtaa ee iskuulka cunuga mis galaaska gala ahay carraas noqday, kor carraas waa wada duqoobay, galaasihii waa wada duqoobeen. in ilmihi kasoo kordhacaana khatar ah.
Iskuullada ma aha oo keliya in iskuulka mukoror uu yahay iskuulka keliya haatan dayacan ama dhibaataysan, waxaa jira boqolaal iskuul oo xuduudda dalkani kenya dhaco abada la isugu soo dhiftay kadib markii madaxa ugu sarreeya guddiga macalimiinta dalkani kenya Mrs. Nancy ay shaaca ka qaaday in dhammaan macalimiinta deegaanadaasi ku sugan kaga soo tegi karaan haddii naftooda ay u baqaan. Taasina waa sababta ugu weyn ee macalimiin fara badan aysan raalli oga ahayn inay dhulka hawdka ay weliba xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya ay wadaagaan ay macalimiin ka qortaan ama ay u shaqo tagaan, taasoo ah sababta ugu weyn ee hoos u dhaca dhanka waxbarashada ee gobollada waqooyiga ka jiro. Kumanaan arday ayaa haatan la xaqiijinaya inaysan dugsiyada hoose dhexe iyo saraba aysan dib ugu noqon abaaraha iyo cabsida faraha badan ee tacliin la'aanta ka jirta iyo niyajabka ku yimid ardada darteed. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o a du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab.
barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o a ee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kala ah axmed nuur maxamed yogol iyo cabdisalaam axmed salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a,
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab. waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegeysan karaan f m-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhegeysan karaan f m-ta v o a 99.9, halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhegeysan karaan v o a 88.0.
v o a-du waxay soo dhowaynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. fikradihiinna noogu soo dira somali@voanews.com.
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. ilaa 10 qof oo dhallinyaro Soomaali ah ayaa la guddoonsiiyey abaalmarin lagu aqoonsado dadka waxtarka u leh bulshooyinka kala duwan ee ku nool gobolka Queensland ee dalka Australia. sanadkan Soomaalida ayaa ugu tiro badnayd abaalmarinta la bixiyey, iyadoo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin ka socday dowladda Australia. Ibraahim Cumar Baafo ayaa khadka telefoonka ee magaalada Brisbane kula xiriiray guddoomiyaha jaaliyadda gobolkaas Faysal Axmed, oo uu ugu horreyn weydiiyey munaasabadda abaalmarinta lagu qabtay magaaladaasi.
munaasabadan Ibraahim waxay ku saabsaneed xalfad oo waxay maaragtay ay soo qabanqaabiyeen group la yiraahdo Queensland African Community Council oo ah dallad matasho afrikaanka ku dhaqan gobolkan Queensland oo idil. marka xalfadan ujeedkeeda waxay ahayd in lagu aqoonsado shaqsiyaadka ugu saameynta badan oo waxqabadka badan marka ay noqoto arrimaha bulshada ee gobolkan, khaasatan bulshada ee maaragtay afrikaanka dhexdooda.
marka soomaalidu uu qeyb baad ka ahdeen, imisa marka soomaalida loo aqoonsaday inay ka mid yihiin dadka waxtarka u leh bulshooyinka ku nool gobolka?
run ahaantii ma aanan filaynin intaas oo ruux ah oo soomaali in la aqoonsan doono, laakiin hadda inta la aqoonsaday waan gaaraynaa ilaa maaragtay 10 ruux.
yaa kasoo qeyb galay dowladda Queensland oo kale abaalmarintan marka la bixinay?
abaalmarintan waxaa kasoo qeyb galay dad kala duwan oo isugu jira siyaasiyiin ay ka mid yihiin hadda laborka oo kale ninka u tartamayo treasurer Jim Shalma, waxaa kaloo kasoo qeyb galay aqalka sare ee in Australia, waxaa kasoo qeyb galay treasurer-ha ee Queensland lacagyaha gobolkan Queensland, waxaa kasoo qeyb galay booliista qeybaheeda kala duwan, waxaa kasoo qeyb galay hay-adaha kala duwan ee maaragtay ka shaqeeya arrimaha bulshada dhexdooda. marka waxay ahayd xalfad aad iyo aad u ballaaran oo sanad walbana si fiican loo sugo.
marka sanad walba la qabtaa xafladan?
xalfadan waxaa la qabtaa sanad walba laga soo bilaabo sanadkii hore ilaa sanadkan maadaama laba sano jir ay tahay.
Waa tahay marka in 10 qof oo Soomaaliya ay hesho abaalmarin marka loo eego jaaliyadaha kale, farxad intee la eeg bay idin gelinaysaa dadku siisay u arkeen?
Wallaahi habeenkaas ma la soo koobi karo farxadanada. Waxa weeye wax aad u weyn, waxa weeye in aan haysano dhalinyaro dadku jecel in ay wax u qabtaan jecel inaan haysano, marka run ahaantii farxadanada lama soo koobi karo. Habeenka marna ma aan filayn intaa oo ruux oo Soomaali ah in meesha lagu abaalmarin doono. Run ahaantiina waa mid aan ku faanayno, waana mid aan la'aan dhalinyarada kale ee maanta gobolka joogtana aan leeyahay. Dhalinyarada waxay mudan yihiin ku dayasho ha lagu daydo. Taana waxaa weeye markii la isu yimaado, la is-aamino, loona dhaqaaqo in dadkaaga la caawiyo guulaha la gaari karo.
Waayo 10-ka marka waxaa muuqatay in laydin siiyey abaalmarino oo laydin guddoonsiiyey. Maxaa ugu weyn marka 12-aad noogu sheegi kartaa Soomaalida gaar ahaan way ku mutaysteen abaalmarintaas?
Ibrahim, su'aal fiican weeye. Dhalinyarada waxay ku mutaysteen shaqada ay ka dhex qabtaan gobolkan Queensland oo ay u qabtaan bulshada Afrikaanka, khaasatan ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolkan. Waxaa jira guri aan u bixinay Somali House oo ah xarunta jaaliyadda Somali Community Association of Queensland. Marka xafiiska wuxuu furan yahay 3 maalin, maalinta Jimcada, Sabtiga, Axada, si dadka baahidooda maragtay ay u helaan wixii u baahnaan in laga caawiyo. Xafiiska waxaa jooga dhalinyaro yaryar oo aqoon yahaniin ah oo jaamacada kasoo wada baxay, qaarkoodna ay hadda ay dhigtaan, kuwaas oo maaragtay si maaragtay lacag la'aan ah ugu shaqeeya xafiiska si ay u garab joogsadaan dadkooda baahida qabo.
Maxaa ugu badan marka dadka laga caawiya Soomaalida gaar ahaan?
Waxyaalaha ugu badan oo dadka ka caawinno way kala duwan yihiin. Marka ay noqoto cod ayaan u nahay bulshada maaragtay dhibaataysan ee xagga maxkamadaha oo kaleeta ay wax kaga xiran yihiin, dhalinyarada yaryar ee maaragtay booliisa ama sistemka dowladda xagga sharciga dhibka ku qabta iyagana maaragtay inaan caawino. Laakiin baahida ugu weyn oo dadka inta badan aan ka caawino oo joogtada ah waxaa weeye in dadka loo fududeeyo caawimaada marka ay rabaan, sida in form loo buuxiyo, in warqad loo akhriyo, in maaragtay shaqo lala apply gareeyo, in la baro xirfadaha u baahan yihiin in ay shaqo ku raadsadaan. Marka barnaamijyo badan ayaan meesha ku qabanaa, dadkana ku caawinaa.
Waa tahay imisa gabarka marka 10-ka qof ee aad sheegtay abaalmarinta la guddoonsiiyey?
3 ayaa gabdho ah, inta kalena waa wiilal. Waxaadna moodaa sanadkii hadda lasoo raacay Soomaalida gobolkan inay si fiican ay isugu timaaday oo si fiican isugu xirmeen, waxqabadkoodana si fiican loo arkayay. Tusaale ahaan, bishii hadda lasoo dhaafay ee barakeysneed waxaan si wanaag badan u qabanay Ramadaanka, taas oo ay kasoo qayb galeen maaragtay dowladda qeybaheeda kala duwan, federaalka noqoto, stateka noqoto, localka noqoto, sidoo kaleetana maaragtay adeecadaha lagu soo qaatay. Marka shaqooyinka ay dhalinyarada ay qabanayaan iyo horumarka ay ka wadaan gobolkan oo muuqda dartood ayaa sababtay in loo aqoonsado oona la guddoonsiiyo abaalmarinta.
Kaasina waxa uu ahaa Faisal Axmed oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Brisbane ee dalka Australia. Waxa uu warramay wariyaha V O A ee Australia, Ibrahim Cumar Baafu.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
dhammaan barnaamijyadaasi iyo kuwa aad saaka dhegaysateen iyo kuwa soo socdaba waxaad kaga bogan kartaan bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha oo aan idin soo jeediyo. aan ku bilowna ee kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa dib ula wareegtay hoggaanka horyaalka talyaaniga ee Serie A-da kadib markii ay xalay 3-1 uga badiyeen kooxda Verona. Milan ayaa hoggaanka ka soo ceshatay kooxda ay deriska yihiin ee Inter oo jimcihii 4-2 uga badisay Udinese. Milan ciyaartii ay xalay la dheeshay Verona waxaa laba ka mid ah goolasha u dhaliyay laacibkooda khadka dhexe Sandro Tonali, halka goolka saddexaadna uu keenay Alexandro Valorenzi oo ciyaarta beddel ku soo galay kadib toddobaadyo uu dhaawac uga maqnaa kooxda. Hadda horyaalka talyaaniga waxaa ka haray 2 kulan oo qura, waxaana Milan ay 2 dhibic ka sarreysaa Inter iyada oo leh 8 dhibcood. Haddaba horyaalka xaguu ku socdaa, Inter mise Milan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Kooxda AC Milan waxay u muuqdaan inay kusii dhowaanayaan inay ku guuleystaan horyaalka Seriaga. Waxay rabaan inay soo afjaraan 10 sano aysan ku guuleysanin horyaalka talyaaniga, iyo sidoo kale 10 sano oo dib u dhac weyn uu soo wajahay kooxdan. Markaad fiiriso, dadaal weyn ayay muujiyeen, ciyaartoy da'yar ayaa ka dhex muuqata, dib u dhisna way sameeyeen iyagoo aan qarash fara badan gelin. Tababare cajiib ah oo lagu ammaano dib u soo celinta kooxaha iyo weliba la shaqaynta ciyaartoyda da'da yar ayna hadda haystaan. Sidoo kalena maamulka kooxda waxay fiiriyeen siyaasadda ku dhisan soo saarista ama dib u soo aduudida ciyaartoyda da'da yar halkii ay qarash fara badan geli lahaayeen. Waxaan la soconaa kooxo waaweyn oo ka dhisan qaaradda Yurub ayaa isku dayay inay qarash badan galaan si ay dib ugu soo kabtaan. Waxaa ka mid ah kooxda Manchester United oo ilaa iyo hadda xal loo la'yahay mushkiladda haysata. Tababareyaal badan ayay ceyriyeen, lacago badan oo 1 bilyan ku dhow ayay qarash gareeyeen, ilaa haddana maarata ma muuqato xal ay gaareen. Marka AC Milan dhinacaas way ka leexdeen, waxay sameeyeen ciyaartoy da'yar inay kooxda keenaan kadibna ay maaragtay saas uga faa'iidaystaan. Waxaa ka mid ah ciyaartoyda da'da yar ee meeshaas hadda joogta, Rafaelio kamida, waxaa ka mid ah Kalulu waa ka mid ah, Casey ayaa ka mid ahaa. Sidoo kale waxaa ka mid ah ciyaartoyda kale ee daafac uga ciyaarta Hernandez iyo Timori iyo waliba Tonali. Marka mustaqbal ayaa soo ifaya, koox weyn ayaa halkaas ka soo socota inkastoo Casey uu ka tagay oo Barcelona ay iibsatay. Marka haddii ay sidaan u joogteeyaan, waxaa bahda kubadda cagta ay dib mar kale u arki doontaa kooxda AC Milan oo ku soo noqonaysa meelihii lagu yaqiinay. Sidoo kale kooxdan ma doonayaan inay soo celiyaan qaladkoodii sanadkii hore oo ahayd ku tiirsanaanta hal weeraryahan Zlatan Ibrahimovic oo markii u ka dhaawacmay horyaalka lagu guuleystay. Sanadkan waxay keeneen Oliver Giroud oo weeraryahan khibrad leh ah, sidoo kalena soo afjaray nasiib darradii nambar 9-ka ay ka haysatay kooxda AC Milan. Wuxuu noqday Inzaghi kadib ciyaaryahankii ugu horreeyay ee wax ka badan 10 gool u dhaliyay kooxdiisa. Marka AC Milan imtixaankii ugu weynaa ayay maraysaa 2 kulan ee soo socota. Haddii ay badiyaanna, waxay soo afjari doonaan sidaan hore u sheegay 10 sano oo aysan ku guuleysanin horyaalka Serie A-ga.
Ciyaarihii kale ee horyaalka talyaaniga kuwoodii xiisaha lahaa toddobaadkan waxaa ka mid ahaa Genoa oo jimcihii 2-1 ku garaacday Juventus, Atalantana waxay 3-1 ku martay Spezia, Venezia oo ugu hooseysa horyaalka ayaa ciyaar xiise lahayd oo 7 gool la iska dhaliyey 4-3 shalay ku dardartay Bolonia. Dhinaca horyaalka Ingiriiska ee Premier League, kooxda Manchester City ayaa dhuuqsatay hoggaanka horyaalka kadib markii ay 5-0 axaddii ku dardartay Newcastle. Dadka ka faallooday ciyaaraha ayaa rumaysan in horyaalka oo hadda gabagaba maraya ay u badan tahay inay qaado Manchester City. Walow Liverpool oo sabtidii barbardhac gool iyo gool ah la gashay Tottenham ay kaabiga ku hayso City. Waa kan mar kale Samakaab oo arrintaasi saadaalka bixinaya.
Horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska wuxuu u muuqdaa mid u hoyanaya magaalada Manchester, oo kooxda Manchester City inay ku guuleysan doonto ayaa loo badinayaa. 3 dhibic ayay ku hogaaminayaan, waxaana ka harsan 3 ciyaar. Kooxda Liverpool oo fursad haysatay inay weli kooxda cadaadiska kusii badisana toddobaadkan ay barbara hal iyo hala ay kala kulantay kooxda tababare Antonio Conte oo taako u dhigtay. Marka City ayaa xalay ka faa'iidaysatay oo 5 gool uga badisay kooxda Newcastle, 3 dhibic ay ku qabteen. Marka dadka ciyaaraha ka faallooda waxay leeyihiin horyaalkan waa ku daayay ama waa galbaday oo Manchester City ay ku guuleysanaysa fursada Liverpool ay haysato ayaa ah Manchester City in laba ciyaarood laga badiyo
maatanid samaka dhinaca Spain waxaa horyaalka todobaadkii hore qaaday Real Madrid Real ciyaar ay xalay la dheeshay kooxda ay isku magaalada yihiin ee Athletic waxaa looga badiyay xal iyo eber oo waxa ay guusha ku raacday kooxda Atletico Madrid dhegeystayaal xubinta ciyaaraha inta hayno jog haatanna dhinacii suugaanta haddii aan aadno waxaan idin soo qabannay heesta gaari iyo fanaanada Yurub Kenya
halaan lagu u keenad ma ku imaanin adiga karnay liyo hoow dasho guusha guusha ku saxeexay yelin hore aan eedo gal furan gala la waagiya golkii halaan lagu u keenad ma ku imaanin adiga karnay liyo hoow dasho guusha guusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yeelnay eed garab isii seed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yeelnay eed garab isii seed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gofaatay geyankana ka tihid geesi magac roone allahayow adal kugu gamce hayna kala diinin waanan kugu kuntanahe allo hayna kala goynin gofaatay geyankana ka tihid geesi magac roone allahayow adal kugu gamce hayna kala diinin waanan kugu kuntanahe allo hayna kala goynin
hastaasi ku luqaynaysa fanaanada Yurub Genio ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur dhinaca farsamada waxaa iga caawiyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeera tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. More than 60 people were feared dead Sunday after a Russian bomb flattened a school being used as a shelter. The Ukrainian officials said while Moscow's forces pressed their attack on defenders inside Mariupol's steel plant in an apparent race to capture the city ahead of Russia's Victory Day holiday, the UN Secretary General Antonio Guterres said he was appalled by the reported school bombing in the eastern village and called it another reminder that it is civilians that pay the highest price in war. Authorities said about 90 people were sheltering in the basement. Emergency crews found two bodies and rescued 30 people, but most likely all 60 people who remain under the rubble are now dead. That's according to the governor of Luhansk province on Telegram messaging app. Russian shelling also killed two boys, ages 11 and 14, in a nearby town. Luhansk is a part of the Donbas, the industrial heartland in the east that Russia's forces are working to capture. As Moscow prepared to celebrate the 1945 surrender of Nazi Germany with a Victory Day military parade Monday, a lineup of Western leaders and celebrities made surprise visits to Ukraine in a show of support. U.S. First Lady Jill Biden met with her Ukrainian counterpart, and Canadian Prime Minister Justin Trudeau raised his country's flag at its embassy in Kyiv, and U2's Bono, alongside the bandmate The Edge, performed in Kyiv's subway station that had been used as a bomb shelter, singing the 1960s song Stand By Me. Leaders from the Group of Seven developed democracies pledged to phasing out or banning the import of Russian oil as they met with Ukraine's President Volodymyr Zelensky to stress their support. The G7 displayed unity among Western allies on Victory in Europe Day. This is VOA News. Ukrainian President Volodymyr Zelensky addressed the Group of Seven on Sunday, calling for sustained support in the face of Russian invasions and beyond. Sitting alongside the Canadian Prime Minister, who was in Kyiv on the surprise visit, Zelensky said that Ukraine will require $5 to $7 billion in monthly support as the war continues, and some $600 billion in reconstruction aid once it ends. He also put forward a newly developed package of sanctions that would further tighten restrictions on Russian imports and exports as he called out Hungary for looking to impede economic punishment of Russia. The death toll of a powerful explosion at a luxury hotel in Cuba's capital has increased to at least 31 Sunday as search crews with dogs hunted through the rubble of the iconic 19th century building looking for people still missing. The Hotel Saratoga, a five-star, 96-room hotel in Old Havana, was preparing to reopen after being closed for 2 years when an apparent gas leak ignited, blowing the outer walls into the busy mid-morning streets just a block from the country's Capitol building on Friday. Several nearby structures also were damaged, including the historic Marty Theater and the Calvary Baptist Church headquarters for the denomination in western Cuba. Raiders killed at least 35 people, including a baby, in an attack on a gold mine in Ituri in the strife-torn northeast Democratic Republic of Congo, according to local sources Sunday. More from VOA's Marissa Melton.
One local official said the Codeco militia had carried out the attack on the gold mine. The official said 29 bodies had been retrieved from the Camp Blanket gold mine. Another six burned bodies had been found buried at the site. He said among the dead was a four-month-old baby. The official cautioned that the death toll was provisional, as several other civilians had been reported missing, and other bodies are believed to have been thrown down into mine shafts. He said the search for bodies will continue. Marissa Melton, VOA News.
A new Taliban decree that demands women cover up from head to toe in public, showing at most their eyes, has left many Afghans angry or fearful. On Sunday, a day after the edict was issued, many women were seen in the capital, Kabul, wearing the customary conservative attire of headscarves and long coats with their faces showing. It was not clear if it was a habit or defiance and at what point the Taliban government would begin enforcing the new decree. Recapping our top story, more than 60 people feared dead Sunday after a Russian bomb flattened a school being used as a shelter. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
We'll be right back. morning, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Vunganyi in Washington. Today is Monday, May the 9th, and here are some of the stories we're covering for you this morning. At least 50 people were killed in a militia attack at a gold mine in Ituri in the northeastern Democratic Republic of Congo.
A total of 52 people were killed in an attack attributed to militiamen of the cooperative for the development of Congo, CODECO, in the territory of Jugu in Ituri province this Sunday.
That is reporter Jaffa Alkatante in Goma. And global food commodity prices decreased in April after a large jump the previous month.
It's an almost grotesque situation that we see at the moment in Ukraine. There are nearly 25 million tons of grain that could be exported, but they cannot leave the country simply because of the lack of infrastructure and the blockade of the ports.
That is FAO's Deputy Director in the Markets and Trade Division, Joseph Schmidhaber. A health tech entrepreneur in Guinea tells me that public health care policy is frustrating innovation in the health sector. We'll have those stories plus sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. And for our top story, at least 50 people were killed in a militia attack early on Sunday at a gold mine in Ituri in the northeastern Democratic Republic of Congo. That is according to local sources in the area. The attack on the Camp Blanquette mine was reportedly carried out by the CODECO, an armed militia that has been previously blamed for violent attacks in the area, including a February attack on an IDP camp in which over 60 people were killed. For more, I'm joined by reporter Jaffa Alkatante in Goma in the eastern DRC.
A total of 52 people were killed in an attack attributed to militiamen of the cooperative for the development of Congo, CODECO, in the territory of Jugu in Ituri province this Sunday. The information is jointly confirmed by the mayor of Mungwaru and the administrator of Jugu territory.
And what is the government of the DRC saying about this attack?
For the moment, the DRC government has not yet communicated on this tragedy, and the CODECO militia has not claimed the responsibilities of this attack. This incident comes as we are making a year of the establishment of a state of siege, the results of which are decried by everyone, said Jean Bosco Lalo, the former president of Ituri Civil Society Organization.
That was reporter Jaffa Alkatante. He joined me from Goma in eastern DRC. The UN Food and Agriculture Organization says global food prices stabilized last month at a very high level, but were slightly lower than in March, which saw the highest ever jump in food prices. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
FAO officials see little prospect of a significant decrease in the price of food as long as the Russian-Ukrainian war goes on. Both countries combined account for nearly a third of the world's wheat and barley exports and up to 80% of sunflower seed oil shipments. The FAO's deputy director in the Markets and Trade Division, Joseph Schmidhuber, says disruption in the export of those and other food commodities from Ukraine is taking a heavy toll on global food security. He says poor countries are suffering most because they're being priced out of the market.
It's an almost grotesque situation that we see at the moment in Ukraine. There are nearly 25 million tons of grain that could be exported, but they cannot leave the country simply because of the lack of infrastructure and the blockade of the ports. At the same time, if there is no wheat corridor opening up for export from Ukraine.
Ukraine's summer crop of wheat, barley, and corn will be harvested in July and August. Despite the war, Schmidhuber says harvest conditions are not dire. He says about 14 million tons of grain should be available for export. However, he notes there is not enough storage capacity in Ukraine. He adds there is a great deal of uncertainty about what will happen over the next couple of months as the conflict grinds on.
What we also see, and that is, of course, only anecdotal evidence, that grain is being, whatever the best euphemism for stealing is being stolen, let's put it, by Russia, and is being transported on trucks into Russia. Same goes for agricultural implements, tractors, etc., etc. And all that could have a bearing on agricultural output going forward.
The FAO official says the situation in Ukraine indicates that the current problem is not one of availability, but one of access. He says there is enough grain to go around and feed the world. The problem, he says, is the food is not moving to the places where it is needed. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
The East African Community Ministers approved the common external tariff of 35% on imported goods outside the East African Community. The council say that the move will promote and develop regionally manufactured products. Moses Havyarimana has this story.
35% is now the tariff imposed on imported goods outside the East African Community after being approved by the East African Community Ministers last Friday in Mombasa. The East African Community Secretary General Peter Matuki said that the new law will open and boost the regionally manufactured products.
As you may know, within the framework of the Customs Union, which is the actually first pillar of EAC regional integration, we have an approach called the Common External Tariff. And this is a facility or a tool that is supposed to facilitate a movement of goods and development. This particular approach or tool is actually supposed to spur industrialization, but also development within East Africa.
The ministers, during a retreat on the comprehensive review of the Common External Tariff held on 5th May 2022 in Mombasa, decided that the implementation of the reviewed East African Community Common External Tariff will commence on 1st July this year. The East African Business Council in February called for partner states to adopt a 35% tariff on imported goods outside the East African Community. John Bosco Kalisa is the Chief Executive Officer of the Regional Business Council.
So EABC commends strongly the decision that were made in Mombasa. This is a commendable. It is one of the tools that will build back better, will build recovery, will strengthen our regional value chain, will promote industrialization, will ensure that our welfare is enhanced by producing and consuming our regional produced products.
Among the tariff lines that will be affected with the new common external tariff include dairy and meat products, cereals, cotton and textiles, iron and steel, edible oils and beverages, in addition to leather products, fresh cut flowers, fruits and nuts, sugar and confectionery, coffee, tea and spices, textiles and garments. Fred Mukasambide is a lawmaker from the East African Legislative Assembly.
They have very little regard to consumers. Now, what the leaders, in terms of ministers, should have done was to measure, first of all, what is the per capita production levels for East Africans. Number two, where is the industrial base that definitely manufactures the otherwise goods that are not unwanted? Because such intervention is geared towards curtailing imports and promotion of that which is produced within a country. But we don't have any production levels that can be talked of in terms of the East African production base.
According to the East African ministers, a welfare loss is expected and that it will be cured from generated added employment opportunities from the switch of local production. East African community partner states are expected to identify products which are affected by the current global trade disruptions for consideration during the pre-budget consultations meeting scheduled for this Monday. Moses Avyarimana for Voice of America.
Ethiopian officials in the northern Amhara region of Ethiopia say Tigrayan forces have attacked hospitals and sabotaged water supplies in November 2021, acts that could be considered war crimes. For VOA, Henry Wilkins reports from Hayak in Ethiopia.
The hospital's emergency room in the town of Haik is in ruins. The roof has been destroyed, the windows blown out. Hospital staff say it was deliberately targeted by forces of the Tigray People's Liberation Front when they attacked the city on November 24, 2021. Sultan Mohammed is a radiologist in Haik Hospital. He says fighters used heavy weapons when attacking health centres.
TPL group, I think, is Saturday, targeting from far area, targeting the emergency room, this room, and mainly the emergency room, and the surgical room, targeting from far. He used, I think, mortar or something, heavy weapons.
Sultan says TPLF fighters later came to the hospital and ransacked it for medical supplies and equipment, including his X-ray machine and ultrasound machines. He says some of the equipment left behind is now unusable because parts were taken by the TPLF forces. Hike residents say the TPLF fighters also sabotaged this water pumping station, denying them access to water. All over town, people can be seen with plastic containers going to fetch water. Farther north in the town of Weldia, Dr. Ayalu Abate says the hospital here was ransacked by TPLF fighters and the staff threatened. He explains that TPLF soldiers came to the hospital to threaten medical personnel. "We will kill you if we catch any one of you providing medical services for the defense forces," he said. He adds that healthcare institutions are not supposed to be targeted because they serve the whole community. Deliberately targeting water supplies and hospitals that are not being used for military purposes are considered war crimes under the Geneva Conventions, an international treaty that governs conduct during war. Similar attacks on health centres have taken place in Tigray when the federal government launched what it called a law enforcement operation. A UN report found that in June 2021, out of 224 health centres in Tigray, only 40 were functional. Amnesty International researcher Fasiha Tekle explains the attacks on health centres in Tigray.
Since the start of the conflict, we have documented that there have been attacks on medical facilities in areas affected by the conflict. In some places, we have seen that hospitals were targeted for indiscriminate attacks and shelling. That's the case in, for instance, in Shire and other parts of Tigray.
TPLF spokesperson Johannes Abraham rejects the allegations in the Amhara region.
Concerning the allegation that Tigrayan forces deliberately destroy a hospital in Haik in the Amhara region, I think these kind of allegations are not new to us. The one thing that the regimes in Ethiopia and Eritrea are good at is that they commit crimes themselves, and they frame others as culprits.
The Amhara Regional Health Bureau has said that more than 500 health centres in the region have been damaged or destroyed in the conflict. It has not been possible to independently verify that claim. Henry Wilkins for VOA News, Haik, Ethiopia.
Public health experts say the COVID-19 pandemic exposed some long-standing systemic problems in healthcare systems across the continent. The issues that range from access to quality of healthcare have resulted in widespread disparities and inequities in public health. On a continent with a shortage of resources to build modern healthcare infrastructure, young entrepreneurs are using technology to provide solutions like telemedicine in the healthcare marketplace. And because of the huge business potential in this sector, recent reports show that health tech startups in Africa are attracting hundreds of millions of dollars in venture capital funding. However, tech entrepreneurs say that they are often frustrated by the slow pace of African governments in adopting public healthcare policies that reflect the economic and social value of their innovation. For more on this, I reached Nasa Diallo, the founder of Clinic O, a technology-enabled primary healthcare platform on a mission to bridge the divide between rural and urban access to healthcare in Guinea. I reached Diallo in Guinea's capital, Conakry, and asked him if public policy in his country was catching up with innovation in the health sector.
It's very difficult, and that's the frustrating part, because policymakers are really lagging behind technology, and you don't know what you don't know. So they see us as disruptors, but also people who are selling them something that they don't understand. So the rational thing for them to do is to be cautious, right? Is to slow us down because just they don't understand what we are doing. So I think that's, I learned that from my public policy days at Facebook been in sub-Saharan Africa. So what I'm doing is to break it down into something that they understand, and that can be done through what we call co-regulations. So instead of me coming and telling policymakers what to do, I will just invite policymakers in a room and then invite few experts in technology, data regulation, privacy, and so on, so we can together plot something that can be used. So when they are involved, they see it as a learning process and also as something cool. The downside of that, it takes time, right? It takes time to, because you have to go within their rhythm. So, exactly, and their bureaucracy. For example, today I spent my whole day at the Ministry of Health trying to feed the egos of some of the government officials there and figuring out ways. And you cannot secure funding if you do not have a partnership with the Ministry of Health.
Has the pandemic changed your approach in how you do things?
Absolutely. The pandemic has changed everything, and more importantly, with government officials. Before the pandemic, I knew technology could be a solution for healthcare, for financial inclusivity, and all those kind of things. But implementing that or trying that in our country is needed in an emergency situation, unfortunately, in which a lot of people will lose their lives, including those elected officials. I'm going to give you an example. High-level elected officials and government officials in Guinea died through COVID-19 because we do not have the required healthcare facilities that can save them in Guinea while everything was shut down. They wanted to get on airplanes or British Airways to go to London or Paris, and the sanitation measures said you cannot travel. So now everyone are dealing with the same situation. So I think elected officials understood if we want to continue existing as a society, we need to put these measures into place to prevent pandemic. Because when pandemic hits, it's not north or south. You cannot wait for the US or Germany or any other country to help you like they helped us when we had Ebola. Everyone is saturated with the same problems, COVID-19, and every budget is cut for COVID-19. So everyone is on their own. So right. We have to start building this. We have to be extremely smart in overhead cost, Jackson. So our clinics is mobile. It's a backpack, a community health worker. Why? Because we want to reduce the number of people who are getting sick in the first place. If you have few sick people, you do not need to build fancy facilities that can accommodate these people. That's our approach, and that's what we are preaching.
That was Nasa Diallo, the founder of Clinic O, a technology-enabled primary healthcare platform on a mission to bridge the divide between rural and urban access to healthcare in Guinea. World Red Cross Day, May 8th, has been observed in Cameroon, with hundreds of Red Cross workers in towns and villages across the Central African state asking for greater recognition and protection by their communities. The humanitarian workers say although they have not reported death, Red Cross workers are often victims of battery, Boko Haram terrorism, and separatist hotspots violence. Moki Edwin Kinzeka reports from Yaoundé.
Hundreds of people, including beneficiaries of Red Cross services, humanitarian workers, and government officials, assembled at the Yaoundé-headquartered Cameroon Red Cross Society to celebrate the 2022 World Red Cross Day. Among them was Aliou Alim, a Red Cross volunteer who has worked in the northern town of Banyu on Cameroon's border with Nigeria. Alim says in March, he and seven colleagues were taken captive by people they were encouraging to take COVID-19 vaccines in Banyu. He says they were freed after local government officials explained to their captors that Red Cross workers are out to save lives.
La Croix-Rouge est au service de l'humanité. Donc, à chaque fois...
Alim says every Cameroonian should be informed that the Red Cross serves humanity. He says besides protecting Red Cross workers, protagonists in conflict zones and civilians should respect and protect the Red Cross emblem, bearing in mind that humanitarian workers are there to rescue people in need and save lives. Alim said many people along Cameroon's border with Nigeria do not know the importance of Red Cross workers and very often refuse to collaborate with them. He said there is a misconception that the Red Cross emblem signifies adherence to a Western occult group trying to recruit Cameroonian followers. The Red Cross says such allegations are unfounded and spread by people who are ignorant of Red Cross activities. The government says Red Cross workers have been of great help saving lives in the Central African state's troubled spots. The government says the Red Cross has provided humanitarian assistance to several thousand of the 750,000 people fleeing the separatist crisis in the country's English-speaking western regions. Red Cross workers have also assisted about a third of the close to 3 million people displaced by Boko Haram terrorism in Cameroon and its northern neighbors, Chad and Nigeria, the government says. Cecile Akamimfumu, the president of the Cameroon Red Cross Society, says close to 70,000 people volunteer or work as staff for the organization.
Le monde est en proie à plusieurs crises, la crise sanitaire.
She says Cameroon needs more humanitarian workers to help people suffering as a result of conflicts generated by environmental challenges and climate change. Moki Edwin Kinzeka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
And now it's time for Daybreak Africa Sports, and with that we go to Abuja with Samson O'Malley. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sports with the CAF Champions League, as the CAF Champions League holders Al Hakli thronged 10-man ES Setif 4-0 at the Al Salam Stadium in Cairo in the first leg of the CAF Champions League semi-final match played at the Al Salam Stadium in Cairo. The results saw the Egyptians put one foot into the final of the continental event for the third time in a row, thanks to a brace from South African Percy Tau. Pitso Mesumane, the South African coach of Al Hakli, speaks about taking advantage of the red card and earning the victory at home.
We played well when Setif still had 10 against 11 against 11 on the pitch. And we controlled the game even when it was 11 against 11. And in football, and if you come here and play us, luckily, and you get a red card early on a big game like this, of course, We will take the opportunity.
In the other semi-finals, Wydad Casablanca secured a 3-1 comfortable win over Petro de Luanda at the 11 November Stadium. Wydad took a 2-goal lead into the break, and Guy Mbenza got the result beyond doubt with a third in the second half. The return leg will be played on Saturday, the 14th of May. In the CAF Confederations Cup, South African giants Orlando Pirates have put one foot into the final of the CAF Confederations Cup after registering a 2-0 win and the first leg semi-final played against Al Ahly Tripoli in Libya on Sunday night. Pirate, who lost out to Ospreys in the final of the 2013 Confederations Cup final, were in control of the match for most parts, showing that they were not prepared to sit back away from home. In the other semi-final first leg, an added time goal from 19-year-old John Bakata snatched a 1-0 home win for TP Mazembe of the Democratic Republic of Congo over Renaissance Bakane of Morocco. The Confederations Cup is the African equivalent of the European second-tier competition, the Europa League. And now to tennis news. Tunisian Oz Jaboua became the first African player to win a WTA 1000 tournament at the weekend, the most prestigious category after the Grand Slam. Jaboua, ranked 10th in the world, beat 14th-ranked American Jessica Pegula 7-5, love 6-6-2, 2 weeks before the French Open.
It's amazing. Very happy. I'm glad that I got the win. Didn't want to get disappointed again, to be honest with you. But, you know, we've been working very hard, and the match today was very difficult, and I'm glad that I pulled the win, and hopefully this will be the opportunity to win many more titles.
Her title in Birmingham last year was the first for an Arab woman player on the circuit, and she's the first Arab player, man or woman, to crack the top 10. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. Till next time, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a great week ahead, Africa.